www.malawi-musiclife.com.
Yeah. Like in David, I'm glad. It's the time now. Let's go. This is the Kid WM Love of Chalas nigga.
It's DJ Cross on the mix.
Ambuye mundi lole, ndiko funa ndika one ziko lina inea. Ambuye mundi lole, ndiko funa ndika one ziko lina inea. Pala, pala, paradise. Pala, pala, paradise. Pala, pala, paradise. Ambuye mundi lole inea.
Ndi sanami, usiku ndi masana mbuye mumakala nane. Ndiku pempa, moyo wanga mutangate. Chifukwa satani alinane mumapanze. Remsa mulole kundi sata mumapanze. Aku yesa yesa ngatafuna kudya nazi. Someday, I need to be there praying for angels. Saka o nege ngati washilendo. Kuyenda enda mwamba ngati nimpepo. Paka koma ineka fikeko. Ukuzi wakale zose ndi nyengo. Cholinga changa chose salvations.
Paradise, take you over my life. Kusata ngati moyo waku mwamba.
My blessings come true, yeah.
Ambuye mundi lole, ndiko funa ndika one ziko lina inea. Ambuye mundi lole, ndiko funa ndika one ziko lina inea. Pala, pala, paradise. Pala, pala, paradise. Pala, pala, paradise. Ambuye mundi lole inea.
Excuse on the mess, judge bless me. Some people envy, I don't wanna change. Sent it easy on me, I beg you, jump, guide my way. All on this a skill, a kulichete. Mukale nane, mati mati ngati njenje pachilonda. Kondite dozela paka dani ose atagonja. Mbuye wanga mulinani, moyo wanga ndisanami. Nadosama muzikomu, chito yanu ndilikongo. Ndipo zose zilikongo. Koma ndiko funi sista, muda nditengela kokongo.
Ambuye mundi lole, ndiko funa ndika one ziko lina inea. Ambuye mundi lole, ndiko funa ndika one ziko lina inea. Pala, pala, paradise. Pala, pala, paradise. Pala, pala, paradise. Ambuye mundi lole inea. Ambuye mundi lole, ndiko funa ndika one ziko lina inea. Ambuye mundi lole, ndiko funa ndika one ziko lina inea. Pala, pala, paradise. Pala, pala, paradise. Pala, pala, paradise. Ambuye mundi lole inea.
www.malawi-musiclife.com.